Yep, yep.
Nonora kukuona, nafsi yangu inafurahika. Majeraha nimeshapona, hivi sasa moyo wangu umeimarika. Maana umenituliza hayuni, kwa raha zako na sasa sijui niseme nini. Napewa vya kila raza, ikeshe nawe tukiambizana, ikeshe nawe tukiliwazana, nikeshe nawe tukiambizana, keshe nawe
Mix Killer.